Yes, Jesus. Thank you, Jesus.
Tunaimba wote kwa pamoja.
Ametukuka milele, ametukuka.
Yesu,
ametukuka milele, ametukuka.
Mwokozi,
ametukuka milele, ametukuka.
Yesu, Yesu,
ametukuka milele, ametukuka.
Thank you, Jesus. Lift those hands and just bless. Sing.
Imba.
Sing in tongues.
Imba katika roho.
Raise your voice and sing it.
Imba kwa lugha.
He's worthy of our praise tonight.
Kwa sauti.
He's worthy of our praise tonight.
Anastahili sifa zetu siku ya leo.
Raise your voice and sing.
Paza sauti yako kuimba.
Raise your voice and sing.
Imba kwa sauti, imba kwa sauti. Sauti ya juu.
Raise your voice and sing.
Imba kwa sauti ya juu zaidi.
Greet like five people.
Asalimie kama watu watano hivi.
Five people.
Watu watano hivi.
Okay, make it 10.
Basi fanya kama 10 hivi.
Smile as you are greeting them. Smile.
Tabasamu unavyosalimia watu. Weka tabasamu.
So we are using style to talk to some sisters.
Kuna watu kama anaongea na dada fulani hivi kwa namna fulani hivi.
I can see you.
Kuna mtu namuona kabisa.
We went all the way to the back.
Ameenda mpaka kule nyuma kabisa.
To go and greet just one person.
Kwenda kumsalimia mtu mmoja tu.
God can see you.
Mungu amekuona.
Hallelujah!
Hallelujah!
Hallelujah! Once again, can we appreciate our pastors?
Tashukuru wachungaji wetu.
Pastor Jemeji, Pastor Makairos, Pastor Hoja, Pastor Godwin, and all the pastors. I call them the best pastors in the world. Do you believe it?
Wachungaji bora kabisa ulimwengu. Naamini hilo.
Hallelujah. Now have your seat.
Sasa unaweza kuketi.
For some time.
Kwa muda.
You're not going to sit for long.
Ataka muda mrefu sana.
Amen.
Amina.
So we said, why did Jesus come?
Tulisema kwa nini Yesu alikuja?
To save us from sins.
Kutoka kwenye dhambi.
So that we are baptized with the Holy Ghost.
Na akatubatiza kwa Roho Mtakatifu.
Right?
Ni kweli?
Is the baptism with the Holy Ghost an option?
Hivyo batizo wa Roho Mtakatifu ni kama kitu cha pili.
It's not an option.
Kitu cha uchaguzi.
That's why he came.
Ndio maana alikuja.
Matthew 3, 11 and 12.
Matayo 3, 11 na 12.
Mark 1, 8.
Marko 1, 8.
Luke 3, 16 and 17.
Luka 3, 16 na 17.
John 1, 33 and 34.
Yohana 1, 33 na 34.
From John's statement.
Kutokana na maneno Yohana mwenyewe.
And we said John is the prophet that introduced Jesus. Remember that.
Nilisema kama Yohana ni nabii aliyemtambulisha Yesu.
He is the one who baptizes with the Holy Ghost.
Alisema Yesu ndiye anayebatiza na Roho Mtakatifu.
And Jesus himself.
Na Yesu mwenyewe.
When he rose from the dead.
Alipofuka kutoka kwa wafu.
Acts 1 verse 2.
Matendo Mitume 1:2.
Said that he appeared to them.
Akiwatokea.
And then he says he gave commandments through the Holy Ghost.
Akaapa maagizo kwa Roho Mtakatifu.
To the apostles whom he had chosen.
Kwa mitume aliyowachagua.
He said after he showed himself alive after many infallible proofs.
Baada kujidhihirisha kwa dalili nyingi.
After his own passion, pardon me. And he taught them concerning the kingdom of God.
Akawafundisha kuhusu falme wa Mungu.
Then after those things that he said.
Baada hivyo vitu alivyovisema.
He told them to wait for the promise of the Father.
Lakini akawaambia wasubiri ahadi ya Baba.
Which you have heard of me.
Ambao wameshasikia kutoka kwangu.
Verse 5.
Mstari wa 5.
Don't truly baptize with water.
Yohana kweli alibatiza kwa maji.
Not many days ends.
Lakini
baptized with the Holy Ghost.
Mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Then the disciples came together and asked him a question.
Na wanafunzi wakakutanika wakamuuliza swali.
He said, Lord.
Akasema Bwana.
Would you again at this time?
Je, ni wakati huu?
Restore the kingdom to Israel.
Utakaporudisha Israeli falme.
Acts 1:6.
Matendo 1:6.
Then Jesus answered them.
Yesu akawaambia.
It is not for you.
Si kazi yenu.
But to know the times.
Kujua nyakati wa,
or the seasons.
Wala majira.
With the Father has put his own power.
Baba aliyoweka katika mikono mlaka. Mstari wa 8.
You shall receive power.
Lakini mtapokea nguvu.
After the Holy Ghost has come upon you.
Kisha juu yenu Roho Mtakatifu.
You shall be witnesses unto me.
Mtakuwa mashahidi wangu.
In both in Jerusalem,
katika Yerusalemu,
all of Judea,
Judea yote,
Samaria,
na Samaria,
and to the uttermost part of the
earth, na misha nchi.
Which means that they were not just supposed to expect Jesus to rise from the dead.
Kwa hiyo hakutakiwa tu kutegemea Yesu kutoka kufufuka.
To baptize them with the Holy
Ghost. Walitegemea pia atawabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Is that very clear?
Hiyo iko sawa.
So we want to see what it means.
Tunataka tuone maana yake nini.
He baptizes with the Holy Ghost.
Kubatiza kwa Roho Mtakatifu.
He rose from the dead.
Alifufuka kutoka kwa wafu.
To baptize with the Holy Ghost.
Ili abatize kwa Roho Mtakatifu.
Because John said he that cometh after me.
Yes, Yohana alisema yeye ajaye kabla yangu.
And I said to us in the morning.
Nilisema hapo asubuhi.
Jesus was born after him.
Yesu alizaliwa baada ya Yohana.
But when he said he that cometh after me.
Lakini yeye aliposema yeye ajaye baada yangu.
He was referring to the resurrection of Jesus.
Alikuwa anazungumzia habari za ufufuo wa Yesu Kristo.
That's what he meant by he that cometh after me.
Ndicho hicho kwa maanisha yeye ajaye nyuma yangu.
So upon the resurrection of Jesus.
Kwa baada ya ufufuo wa Yesu Kristo.
Jesus now fulfilled that prophecy.
Yesu akawa ametimiza ule ufufuo.
He which baptizes with the Holy Ghost.
Kwamba yeye ndiye abatizaye kwa Roho.
Acts 1:8.
Matendo 1:8.
You shall receive power.
Mtapokea nguvu.
After the Holy Ghost has come upon you.
Akija juu yenu Roho Mtakatifu.
So pay attention.
Sasa sikiliza kwa makini.
In Luke 24.
Luka 24.
And 47.
Mstari 47.
When he told them.
Aliwaambia.
Repentance.
Toba.
And remission of sins.
Na ondoleo la dhambi.
Should be preached in his name.
Itahubiriwa kwa jina lake.
Among all nations.
Katika mataifa yote.
Beginning at Jerusalem.
Kuanzia tangu Yerusalemu.
He told them in 48.
Na akamwambia mstari 28.
You are witnesses.
Mstari 48 nyinyi mashahidi wangu. Wa mambo haya.
Then verse 49.
Mstari 49.
He said behold.
Akamwambia natazama.
Behold.
Natazama.
What does it mean to behold?
Nini maana ya kutazama?
To what? To see.
Kuona.
So who is going to do something? You are going to do something.
Nani alikuwa anafanya kitu hapa?
Ni
wewe. Wewe ndio unayeona.
You will see.
Wewe ndio utakayeona.
So you must see what God is doing.
Kwa lazima ujue kitu ambacho uone kitu ambacho Mungu anafanya.
He said behold.
Amesema tazama.
I send the promise of my Father.
Na waletea juu yenu ahadi ya Baba.
Upon you.
Juu yenu.
But wait.
Lakini
tarry.
Lakini mngoje.
In the city of Jerusalem.
Yerusalemu.
Till you be endued with power from on high.
Mpaka uvikwe uwezo kutoka juu.
So when you read Luke 24:49.
Kwa ukisoma Luka 24:49.
Acts 1:5-8.
Matendo 1:4-5.
They are saying the same thing.
5-8. Anasema kitu kimoja.
So you know it's good to see the practical aspect of something.
Ni vizuri kuona hiki kinatendekaje.
Some people went to university.
Watu wengine wameenda chuo.
They studied computer science.
Wamefundishwa kompyuta.
Without computers.
Bila computer.
That's a miracle.
Huo ni muujiza.
No computers.
Hakuna computer.
But they study computer science.
Lakini wamejifunza science ama computer.
Let me say another joke. This is a true life story.
Sasa ngoja niwaambie.
There's a university.
Hadithi ya kweli.
A university like that.
Kwenye chuo kama hicho.
They had an alumni association get together.
Walikuwa na jamaa wale ambao wamemaliza hicho chuo.
They are all engineers.
Wote ni ma engineer.
Mechanical waandisi. Engineers majorly.
Ni waandisi kabisa wa masuala ya maji.
So they had a generating plant.
Kwa wakatengeneza sehemu ya majenereta.
That broke down.
Ambayo iliharibika.
So, I mean, they were all engineers.
Wote walikuwa ni waandisi,
they graduated from the Faculty of Engineering.
Walitoka katika kitivo cha
so
engineer.
Their generating plant broke down.
Kwa wakaenda pale ule
mtambo. Generator, you know generator now?
Generator.
It broke down.
Generator kwa limeharibika.
To just package it. Generator, you know what generator?
Yeah, generator
here?
Yes.
You generator here?
Yes.
You don't.
We know generator.
You know generator?
Yes.
Uh-huh. The way you are looking at me, like I'm from the bush.
So the generator broke down. Kwa hili generator likali meharibika.
An association of engineers.
Sasa jumuiya ya maengineer wale.
They went to look for a generator repairer.
Wakaenda kutafuta kwa mtu. Wakaenda kumtafuta mtu wa kutengeneza generator.
Single person amongst the association.
Kwenye ile jumuiya ya maengineer hakuna.
I have a mechanical engineer looking at me now.
Yani sasa hivi kuna maengineer wa masuala ya mechanics.
I won't mention his name but he's laughing.
Sitawataja maana wameanza kucheka wenyewe.
And they couldn't repair it.
Hakuweza kurekebisha generator.
They learned it in school.
They learned it in school. Wamejifunza shuleni vizuri.
But they did not practice it.
Lakini hawakufanyia vitendo.
Now imagine if we have learned all we have studied now.
Kwa hiyo kama umejifunza.
Jesus came to baptize with the Holy Ghost.
Umejifunza haya kwamba Yesu alikuja kubatiza kwa Roho.
What baptizes baptizo?
Anabatiza hilo neno lingine.
Holy Ghost is
neno la Kigiriki kabisa.
Agios pneuma.
Unatamka neno la Kigiriki kabisa kuelezea pale.
Okay, let us see what it is.
Sasa ngoja tuone sasa utendaji wake.
Let's start to look around.
Mnaanza kuangalia huku na huku.
So what exactly is this baptism with the Holy Ghost?
Huku ubatizwa kwa Roho maana yake nini hasa?
We need to see where it happened.
Tunatakiwa tuone ilitokea wapi.
Acts 2:1-4.
Matendo ya Mitume 2:1-4.
Now when the day of Pentecost was fully come.
Hata ilipotimia siku ya Pentecost.
They were all in one place.
Walikuwa wote mahali pamoja.
In one accord.
Mahali pamoja, kwa pamoja.
How many were they?
Wangapi walikuwepo pale?
Acts 1:14-15 says
Matendo
they were 120.
Matendo 1:14-15 wasema walikuwa 120.
So they were all. Some say all.
Kwa wote.
Some say all.
Wote.
What is all?
Wote ni maana gani?
What's mean of all?
Nini maana ya wote?
All.
Is there any way to say all? All is what?
Wote maana gani nini?
Now, so if I say all of us in this hall.
Nikisema wote.
What does it mean?
Nikisema wote katika ukumbi huu maana yake nini?
Include the person at the back.
Tunahusisha na mtu aliyeko nyuma kabisa.
Sorry if you are at the back.
Samahani kama uko nyuma kabisa kule.
Does that include the person at the back?
Lakini pia umehusika na wewe kwenye wote.
Does that include the person who just came for the first time tonight?
Inahusikana na mtu ambaye amekuja kwa mara ya kwanza leo?
So someone say all.
Kwa hiyo kusema wote.
So they were all in one place.
Kwa wote walikuwa mahali pamoja.
Are we all in one place?
Sisi wote tuko mahali pamoja.
Are we all in one place?
Sisi wote tuko mahali pamoja.
It says in one accord.
Akasema kwa pamoja kwa nia moja.
They all were in agreement.
Ina maana wote walikubaliana.
They were all in one place.
Walikuwa sehemu moja.
In one accord.
Kwa nia moja.
Look at verse 2. Suddenly.
Ghafla.
Suddenly.
Ghafla.
Suddenly.
Ghafla.
There came a sound from heaven.
Kukaja toka mbinguni uvumi.
As of a rushing mighty wind.
Kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi.
And it filled some of the house.
Ukaijaza sehemu kidogo ya nyumba.
Most of the house.
Au sehemu kubwa ya nyumba.
The pastor's seats.
Kwenye viti vya wachungaji.
It filled all of the house.
Ilijaza nyumba yote.
Does that include this side of the auditorium?
Au ilikuwa ni upande huu tu.
What about the back?
Yeah,
what about this side?
Yeah, na huku pia.
Oh.
Kwa ni wote kabisa.
It filled all.
Ukaijaza yote.
It filled all.
Ukaijaza yote.
Does that include this place?
Hata upande ule.
Oh.
Ope.
The house where they were seated.
Nyumba yote walikuwa wameketi.
And there appeared unto them.
Kukawatokea.
Cloven tongues.
Ndimi zilizogawanyikana.
As of fire.
Kama ndimi za moto.
And they sat upon most of them.
Uliwakalia kila mmoja wao. Uliwakalia baadhi yao. Uliwakalia baadhi yao.
Each of them. All of them.
Wote.
All of them. All of them.
Wote.
Verse 4.
Mstari wa 4.
And they were all filled with the Holy Ghost.
Na wote wali
and began to speak with other tongues.
Wakaanza kunena kwa lugha nyingine.
As the Spirit gave them utterance.
Kama Roho alivyojalia kutamka.
So say all.
Sema wote.
All.
Wote.
All.
Wote.
Everyone.
Kila mmoja.
Everyone.
Kila mmoja.
Tonight so say all.
Usiku semeni wote.
Tonight all.
Sema wote.
Tonight all.
Wote.
Tonight all.
Wote.
Tonight all.
Wote.
Tonight all. Tonight all.
What else you call them?
Tonight all.
What else you call them?
Tonight all.
What else you call them?
Tonight all. What else you call
them?
Sit down.
Sasa unaweza
all.
What?
Everyone.
Kila mmoja.
Everyone.
Kila mmoja wao.
Everyone.
Kila mmoja wao.
So what happened?
Nini kilitokea?
Peter explained it.
Petro alielezea.
In verse 16.
Kwenye mstari wa 16.
It shall come to pass, saith God.
Itakuwa siku za mwisho asema Mungu. Siku za mwisho.
I will pour out of my spirit upon all flesh.
Nitamwagia watu wote roho yangu.
Can you see all again?
Umeona wote tena?
All.
Umeona wote?
All.
Umeona wote?
So say all.
Sema wote.
Say all.
Sema wote.
Your sons and your daughters.
Na wana wenu na binti zenu.
Is either you are a son or you are a daughter.
Lazima utakuwa binti au mwana.
Even if you are a parent, you are somebody's son.
Hata kama wewe ni mzazi tayari, wewe ni mwana wa mtu. Na ni binti wa mtu.
Even God who became an incarnate God was someone's son and
hata Mungu ambaye alichukua mwili na yeye alikuwa mwana wa mtu.
So is anybody here who is somebody's son?
Kuna mtu hapa ambaye ni mwana wa mtu?
Someone's daughter. I thought his sister raised her hand.
Nimeona dada mmoja alinyanyua mkono ataja mwana.
If you are someone's son, raise your hand.
Kama wewe ni binti.
If you are someone's mwana, son, raise your hand.
Kama wewe ni binti wa mtu.
If you are someone's son.
Kama wewe ni mwana
somebody's son.
Kama wewe ni mwana wa mtu, nyanyua mkono wako juu.
If you are somebody's daughter, raise your hand.
Kama wewe ni binti wa mtu, nyanyua mkono.
So you are a son or a daughter.
Kwa hiyo wewe ni binti au kijana au mwana.
So that's the choice for you. Your sons and your daughters shall do what?
Kwa hiyo ni kwa ajili ya wote. Wana wenu na binti zenu watafanya nini?
They shall prophesy.
Watatabiri.
Say I prophesy.
Natabiri.
Say I prophesy.
Sema natabiri.
Say I prophesy.
Sema natabiri.
He said your young men shall see visions.
Akasema na vijana wenu wataona maono.
The word men there is not male or female.
Pale
is for mankind.
Hapo Kiswahili kiko vizuri. Vijana wenu.
Women and young men.
Kwa hapa sio ni wanawake na wanaume pamoja.
Say I see visions.
Wataona maono.
Say I see visions.
Sema naona maono.
Ah, you are not bold on that one. You like that professor when you were quick to say it. Say, I see visions.
Sema naona maono.
He said, your old men shall dream dreams.
Vijana wazee wenu wataota ndoto.
The word dream there is for trance, to have a trance.
Neno ndoto pale ni kama vile ku...
To fall into a trance.
Ni kama vile kuikuwa, kama vile kuzimia.
So he says, you shall all prophesy.
Amesema wote tatabiri.
Say we all prophesy.
Sema wote tutatabiri.
Say we all prophesy.
Sema wote tunatabiri.
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 Does that include the person who got born again this afternoon?
Inahusisha pia mtu aliyeokoka leo mchana.
You don't appear sure. You don't appear sure. Now look at Acts 10.
Angalia Matendo 10. Inaonekana una uhakika. Tuangalie Matendo 10.
The house of Cornelius.
Nyumbani kwa Cornelio.
Peter was preaching.
Petro alikuwa na anafundisha.
About forgiveness of sins.
Juu ya msamaha wa dhambi.
In verse 43.
Mstari 43.
Look at 44.
Angalia 44.
44.
Mstari 44.
As Peter yet speak.
Wakati Peter anaendelea kuzungumza.
The Holy Ghost fell.
Roho Mtakatifu akashuka.
On all that heard the word.
Wote waliosikia lile neno.
Are they new converts?
Walikuwa ni waongofu wapya? Walikuwa ni waongofu wapya?
What now happened? Those that were with Peter were astonished.
Wale walikuwa na Petro akashtuka akashangaa kwamba mataifa na wamepokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
They heard them speak with tongues.
Wakasikia wakinena kwa lugha
and magnify God.
Na kumtukuza Mungu.
New converts.
Waamini wapya.
Those who got born again this afternoon.
Ambao wameokoka mchana wa leo.
Those who got born again this
afternoon. Waliokoka mchana wa leo.
He said they will speak with tongues.
Watanena kwa lugha
and magnify God.
Na kumtukuza Mungu.
That means they will interpret it.
Ina maana watatafsiri.
They will interpret it.
Watatafsiri.
Look at Acts 19.
Angalia Matendo 19.
Paul met these people too.
Paulo alikutana watu hawa pia.
You can call them new converts.
Tunaweza kuwaita waamini wapya.
Look at verse 5.
Angalia mstari wa 5.
Verse 2 first of all.
Tuanze mstari wa 2 kwanza.
Paul seeing certain disciples.
Paul Alexander,
he asked them,
akawauliza,
have you received the Holy Ghost?
Je, mlipokea Roho Mtakatifu?
Since you believe.
Mlipoamini.
They said we've not heard.
Wakamjibu hata kusikia.
Whether there be any Holy Ghost.
Hatukusikia kama kuna Roho Mtakatifu.
What then were you baptized?
Akauliza basi
baptizo
gani?
They said John's baptism.
Wakasema ubatizo wa Yohana.
Paul answered them.
Paulo akasema.
He said John.
Yohana.
Really preached the baptism of repentance.
Alibatiza ubatizo wa toba.
Saying to the people.
Akiwaambia watu.
They should believe on him that should come after him.
Waamini yeye atakuja nyuma yake.
That is on Christ Jesus.
Yani Yesu Kristo.
Verse 5.
Zari wa tano.
When they heard this.
Waliposikia haya.
They are baptized in the name of the Lord.
Wakabatizwa kwa jina la Bwana.
Look at verse 6.
Angalia mstari wa 6.
Then Paul laid his hands upon them.
Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao.
The Holy Ghost came on them.
Roho Mtakatifu akaja juu yao.
What happened?
Ilitokea nini?
They spoke in tongues.
Wakaanza kunena kwa lugha. Na kingine?
They prophesied.
Wakatabiri na kutabiri.
Say I prophesy.
Sema natabiri.
Say I prophesy.
Sema natabiri.
What does it mean to prophesy?
Nini maana ya kutabiri?
It means by the Spirit of God.
Ina maana ni kwa Roho wa Mungu.
By the Spirit of God.
Kwa Roho wa Mungu.
To speak in tongues.
Unanena kwa lugha.
And interpret it.
Na kuitafsiri.
To speak with tongues.
Unanena kwa lugha.
And interpret it.
Alafu naifasiri.
Say I speak with tongues.
Sema nanena kwa lugha.
And I interpret it.
Na ninafasiri.
That when you interpret it.
Ukifasiri sasa.
What does it come?
Nini kitakachotokea?
What does it come with?
Itakuja na nini?
One.
Itakwanza.
It will come with an instruction.
Itakuja na maelekezo.
For someone.
Kwa ajili ya mtu.
It will come with an information.
Inakuja na taarifa.
For someone.
Kwa ajili ya mtu.
It will come with a revelation.
Inakuja na ufunuo.
For someone.
Kwa ajili ya mtu.
For example.
Kwa mfano.
As you are prophesying.
Wakati unatabiri.
God will show you something.
Mungu atakuonyesha kitu.
About someone else.
Juu ya mtu mwingine.
About some people.
Juu ya watu fulani.
About a situation.
Au hali fulani.
About a circumstance.
Au mazingira fulani.
As you are speaking with tongues.
Wakati unanena kwa lugha.
That's prophesying.
Huko ni kutoa unabii.
You will know things supernaturally.
Utaona vitu kiroho kwa namna ya rohoni.
Supernaturally.
Utaona mambo kiroho.
As you are speaking in other tongues.
Wakati unanena kwa lugha.
A name will just come.
Jina litaanza kuja.
Then you ask the person you are talking
to. Alafu namuuliza mtu naye unaongea naye.
Do you know this person?
Unamfahamu mtu huyu?
Most of the time.
Mara nyingi.
If not all of the time.
Kama sio mara zote.
The person will say, yeah, that's like my cousin.
Atasema ah huyo ni
binamu yangu. Then you continue from there.
Alafu naendelea kutoka pale.
And you speak in tongues again.
Alafu naenda kwa lugha tena.
And then the Lord will tell you something about that person.
Alafu Bwana atakwambia kitu kuhusiana
na wewe. What's happening to you tonight?
Unajua itakutokea usiku wa leo.
What's happening to you tonight?
Itakutokea usiku wa leo.
You know what's happening to you tonight?
Inakutokea usiku wa leo.
As you proceed from there.
Wakati unaanzia kutoka pale.
You find you talking about someone being sick somewhere.
Unaweza kuanza kuzungumza habari za mtu mgonjwa yuko mahali fulani.
Then the gift of healing will come.
Lakini karama ya uponyaji inakuja
pia. You find yourself ministering to the sick.
Unaanza kuponya.
It could be someone having a problem at work.
Inawezekana mtu ana changamoto
kazini. And God will show you.
Na Mungu atakuonyesha.
That's prophesying.
Huko ni kutoa unabii.
The entire Old Testament.
Agano la kale lote.
That includes visions and revelations.
Ambayo ina maono na mafunuo.
And utterances.
Na usemi.
Was called prophesying.
Zote zilikuwa zinaitwa unabii.
So prophesying is a big word.
Kwa neno kutoa unabii ni neno
includes utterances.
Neno kutabiri kutoa unabii ni
information
na semi taarifa
given by God.
Ambao Mungu anakupa.
To you
kwako
for someone else.
Kwa ajili ya mtu mwingine.
There are people here today.
Kuna watu hapa leo.
There are things that only themselves and God know about.
Kuna mambo ambayo wao na Mungu peke yao ndo wanajua.
God will now tell you.
Sasa Mungu atamwambia mtu mwingine ili waambie.
And sometimes the answers to their prayers will come when you are talking to them.
Wakati mwingine majibu ya maombi yao yatakuja wakati unaongea nao. Hapo ndo maana unatabiri hapo. Unatabiri wote.
Now the way the things of the Spirit of God start.
Sasa namna mambo ya roho yanavyoanza.
You know how you will start.
Unajua namna unavyoanza.
You don't know how it will end.
Haujui itakavyoelekea.
You don't know how it will end.
Haujui itakapoishia.
To go from that point.
Kuanzia kutoka hapo.
It will flow to different things.
Itaenda kwenye mambo mbalimbali.
In this hall.
Lakini katika ukumbi.
In a couple of minutes from now.
Dakika chache zijazo hapo.
Different things will be happening around the hall.
Kuna vitu vitaanza kutokea kwenye ukumbi huu.
Remember we said.
Kumbuka nilisema.
The whole place was filled.
Eneo lote, nyumba yote ilijazwa.
All.
Nyumba yote, yote.
All.
Yote.
Does that include you?
Ni pamoja na wewe.
And you.
Na wewe.
All.
Wote.
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 Sit down a few minutes more.
Emka kidogo.
All.
Wote.
So you will start out.
Kwa hiyo utasimama.
There is a flow from there.
Alafu kuanzia pale kutakuwa na mtembeo fulani.
That flow will increase.
Hiyo itaendelea kuongezeka.
As you go on, it will increase.
Itaendelea kuongezeka.
More things will now happen.
Kuna vitu vingi sana vinaanza kutokea.
Tonight.
Kwa usiku wa leo.
How many of you in this conference?
Ni wangapi katika mkutano huu?
You are felt something tangible.
Umehisi kitu unachoshika kabisa.
You felt something tangible.
Umehisi kama kuna kitu unashika kabisa.
It's about to increase more.
Itaongezeka zaidi.
You see, in the things of the spirit,
unajua mambo ya roho,
you can measure it.
Unaweza kuyapima.
You know, the word of God can be measured.
Neno la Mungu linaweza likapimwa.
Jesus said there's 60.
Unaweza kusema
100 fold.
60 naweza 40.
You can measure it. You know when they laid hands on Stephen?
Walipoweka mikono kwa Stefano.
In Acts 6:3.
Kwenye Matendo ya Mitume 6:3.
And 5.
Na 5.
Stephen was called full of the Holy Ghost.
Tayari Stefano alikuwa amejaa roho.
But when hands were laid on him.
Lakini mikono ilipowekwa juu yake.
In verse 6.
Kwenye mstari wa 6.
By verse 8.
Baka mstari wa 8.
He was now full of power.
Alikuwa amejaa na nguvu sasa.
Full of power.
Amejaa na nguvu.
And verse chapter 7 verse 55.
Mstari wa sura ya 5.
He was full of the Holy Ghost and he saw heaven open.
Mstari wa 5.
Just like John the Baptist.
Saba mstari wa 5. Alijia kwa kama Yohana Mbatizaji.
Tonight.
Usiku wa leo.
Many of us.
Wengi wetu.
Will increase.
Wataongezeka.
You are going to do things you've never done before.
Utaanza kufanya vitu hujawahi kuvifanya.
I'm not praying. Sit down. I'm not praying.
Sijaanza kuwaombea.
What we're expecting tonight. You will do something you've never done before.
Ninakwambia mambo ambayo utafanya ambayo hujawahi kufanya.
You know, we said that there's a tangible power here.
Tumesema tayari kuna nguvu inayoshikika hapa.
So don't touch people anyhow.
Sasa usishike watu ovyo ovyo.
Because that thing will just flow.
Kwa sababu hicho kitu kitaanza kutembea.
And then the whole place will scatter too early.
Na tutatawanyika mapema sana. Tafurugika gana mapema sana.
So let's cooperate with the flow of the Holy Ghost.
Kwa hiyo tushirikiane na mtembea wa roho.
If you are here,
kama uko hapa,
all you did was just speak with tongues.
Kama ulikuwa unanena kwa lugha tu.
Tonight you will interpret it.
Usiku huu utatafsiri.
You won't just interpret it.
Hautatafsiri tu.
You will know things by the Spirit.
Utaanza kujua mambo kwa roho.
You will know situations by the Spirit.
Utaanza kuona mambo kwa roho.
You will predict the future accurately.
Utasema mambo yajayo kwa uhakika.
God will take you.
Mungu atakupeleka
to 5 years before now.
Miaka mitano
to see things that have happened.
Kabla ya leo na kuona mambo yaliyotokea.
Then you will come back to today.
Na utakuja leo.
And you will talk about it.
Na utaanza kuzungumza.
And for some of us.
Na kuna wengine sasa.
It will take you 8 years from now.
Atakupeleka miaka minane kutoka sasa.
That's 2033.
Maana yake ni mwaka 2033.
You something about 2033.
Atakuonyesha mambo yaliyoko mbele huko.
And bring you to 2025.
Alafu atakuleta 2025.
Talk about how the person.
Na atakwambia namna mtu huyo.
Should act towards 2033.
Anatakiwa kufanya nini mwaka 2033?
God will use you.
Mungu atakutumia wewe.
To call someone to remembrance.
Kumfanya mtu akumbuke.
Of something he had told the person.
Ambao kitu alichomwambia mtu.
Maybe last year or 2 years ago.
Labda mwaka jana au miaka miwili iliyopita.
I'm giving you examples of things that are about to break out.
Nakupa mifano ya vitu ambavyo vitaanza kutokea.
You see, don't act gentle. Some of you that are wearing suits.
Kuna wengine hapa tayari wamevaa suits.
Your suit may get dirty now.
Suit inaweza kachafuka kabisa hapa.
Is allowed.
Inaruhusiwa hapa.
You know, if you were Paul.
Wajua kama ni Paulo.
Who was suit?
Ambaye amevaa suit.
On the road to Damascus.
Na akafika Damascus.
Jesus fell him down.
Hapo akaanguka chini.
His suit got rumpled.
Suit yake lazima inguke chini
hapo. And maybe tore.
Na itachafuka.
Because of the power.
Kwa sababu ya nguvu ya Mungu.
So your clothes is about to get dirty.
Kwa nguvu zako nguo zako zaanza kuchafuka.
Is it not better to fall?
Ni asini afadhali uanguke.
And write half of the New Testament.
Na kuandika nusu ya Agano Jipya.
Yes sir.
That stand like a statue.
Kuliko kusimama kama sanamu.
And we have nothing to write about you.
Na hatuna kitu cha kuandika kuhusu wewe.
Say I cooperate with the power of God.
Kwa nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Say I cooperate with the power of God.
Nashirikiana na nguvu za Mungu.
Give me 2 more minutes, just sit down.
Em naomba uketi kidogo.
Just 2 more minutes.
Kidogo tu.
Just 2 more minutes.
Kidogo tu.
The way the preacher says 2 more minutes. It's biblical language.
Dakambili.
It's biblical language.
Ni neno neno la.
When Jesus said I come soon.
Yesu aliposema nakuja karibu.
Jesus said I come soon.
Alikuja nakuja karibuni.
You know it wasn't one day.
Haikuwa siku moja hiyo.
So when the preacher says 2 minutes.
Kwa mhubiri akisema dakambili.
Don't look at the wristwatch.
Usiangalie saa.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. You know this is why Jesus came.
Ndio maana Yesu alikuja.
This is why Jesus came.
Ndio maana Yesu alikuja.
Jesus came so that you will see visions.
Yesu alikuja ili uone maono.
Is that baptism with the Holy Ghost?
Hiyo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu?
He came so that you will see visions.
Alikuja ili upate kuona maono.
So that you will prophesy.
Ili uweze kutabiri.
Is that it?
Ni sawa.
So that you will say things supernatural.
Ili uweze kusema mambo kiroho.
John said he will baptize you.
Yohana alisema atakubatiza.
With the Holy Ghost.
Kwa Roho Mtakatifu.
That includes visions and revelations.
Inahusiana na maono na ndoto
tonight,
na mafunuo. Usiku leo.
You will see things supernatural.
Utaona vitu kwa namna sio kawaida.
Supernatural.
Utaona vitu kwa kiroho.
You see, you will start somewhere.
Utaanza mahali.
It will keep building up.
Itaongezeka.
It will build up.
Itaendelea kuongezeka.
It will build up.
Itaendelea kuongezeka.
And there will be a breakout.
Na itakuwa mwagiko.
A breakout.
Itakuwa mwagiko.
Everywhere.
Kila mahali.
We'll feel things.
Utashika vitu.
We'll know things.
Utajua vitu.
We'll do things.
Utafanya vitu.
You see, thank God for rejoicing.
Hiyo asante Mungu kwa furaha.
It's part of the flow of the Holy Ghost.
Ni sehemu ya kazi ya
Roho.
Lakini kuna vitu vingine zaidi. Kuna maono.
There's a tangible power.
Kuna nguvu inayoshikika.
You will literally feel it.
Utaihisi kabisa.
When the Holy Ghost falls.
Roho Mtakatifu akija juu yako.
You saw Ezekiel. Ezekiel in the Bible.
Ezekiel kwenye Biblia.
His tongue.
Ulimi wake.
Just stuck to the roof of his mouth.
Iligusa.
His tongue stuck. He couldn't speak.
Ulimi wake ulikakamaa kwenye mdomo wake, hakuweza kuongea.
He came on Elijah.
Akaja kwa Elia.
He outran a chariot.
Akashinda farasi, akashinda gari.
He outran a chariot. He came on Paul.
Akaja juu ya Paulo. Paulo akaanguka.
So there are diverse things that can happen.
Mbinu namna mbalimbali ya roho.
Diverse things that can happen.
Kuna mambo mbalimbali yanatokea.
Diverse things that can happen.
Kuna mambo mbalimbali yanatokea.
Jesus jumped up and ran.
Yesu aliruka akakimbia.
Diverse things that can happen. Maana
kuna namna mbalimbali.
Diverse things that can happen.
Kuna namna mbalimbali yanatokea.
The woman with the issue of blood touched Jesus' clothes.
Kwa mwanamke alitoka damu alipogusa upindo wa
Yesu.
Na damu ikakatika.
That means that you can transmit gospel.
Ina maana nguvu ya Mungu inaweza kaambukizwa.
And healing will happen.
Na kuna kitu kitakachotokea.
Those are the things that are about to break out.
Hivyo ni vitu ambavyo vinaanza kutokea sasa hivi.
So let's start somewhere.
Kwa tuanze mahali.
Let's start somewhere.
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 Tuanze mahali.
Hallelujah.
Hallelujah.
We can start with tongues and interpretation.
Tunaweza kuanza kwa kunena kwa lugha na kufasiri.
Are we going to end there?
Tunaenda kuishia pale.
Are we going to end there?
Tunaishia kwenye.
Somebody shout more.
Sema zaidi.
Shout more.
Sema zaidi.
So look for somebody around you.
Mtafute mtu jirani yako sasa.
Look for somebody around you.
Mtafute mtu mmoja jirani yako hapo.
Now look, you won't just minister to one person tonight.
Utamhudumia mtu mmoja tu usiku wa leo.
Look for someone. We're not starting. Just look for someone.
Hatujaanza, mtafute tu mtu.
Preferably somebody you don't even know.
Tafuta mtu, hata mtu ambaye umfahamu kabisa. Mtafuta hasa mtu ambaye umfahamu kabisa.
Wait for my instructions now.
Alafu subiria maelekezo yangu.
Let's shout more.
Sema zaidi.
Say 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 I yield myself.
Sema najiachilia.
Say I yield myself.
Sema najiachilia.
To the move of the Holy Ghost.
Kwa mtembeo wa Roho.
Tonight.
Usiku wa leo.
Tonight.
Usiku wa leo.
I have revelations.
Nina mafunuo.
I have utterances.
Nina semi.
I have power.
Nina nguvu.
Tonight.
Usiku wa leo.
So start out with tongues and interpretation.
Anza kunena kwa lugha alafu fasiri.
Wait, what?
Subiri kidogo.
Subiri kidogo. Cool down now.
Subiri kidogo basi. Subiri kidogo. Subiri kidogo.
Me too, I want Holy Ghost now. So you so that there will be order.
Ili kuwepo na utaratibu.
If you are two, for example, you can be three.
Mnaweza mkawa wawili au watatu, sio mbaya.
Let's do two or three.
Wawili au watatu.
You can say you start.
Unaweza kumwambia mmoja aanze.
When someone starts,
mtu mmoja akishaanza,
then you can take off from what the person started.
Alafu naweza kaendelea pale alipoanzia mwanzo.
So go ahead, let someone start.
Kwa sababu acha mmoja aanze.
And interpretation.
Anene kwa lugha na kufasiri.